wanted to do is to love somebody. Nezo una nirimu mtima kansi nirimu tumba mwako. Supplier wa love usindine kansi ndine supplier wa money. How could you do this to me? You know you had got me feelings. All you want is money. To do is to love somebody. Nezo una nirimu mtima kansi nirimu tumba mwako. Supplier wa love usindine kansi ndine supplier wa money. How could you do this to me? You know you had got me feelings. All you want is money. All I wanted to do is to love somebody. Nezo una nirimu mtima kansi nirimu tumba mwako. Supplier wa love usindine kansi ndine supplier wa money. How could you do this to me? You know you had got me feelings. All you want is money.